Mauni ya malaba kugokuwa manga kuminabiri agava mu Great Lakes Region bagamba anti abakugu ababuda abuda abantu abakoseddwa mu mbeera ezo butabanko maka abakyali batono ddala mawanga gano nga wasaana wabeewo ekikolebwa mu bwangu. Bano bagamba nti era wasaana wabeewo okwongera okwogera ku nsonga z'obutabanko kosaana okubudaabuda abantu abeera bafunye obuzibu obuva mu butabanko buno okulaba ng'embeera eno ekenderera ddala. Ambassador Edith Namutebi Nsubuga okuva minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga yategeeza bino ng'asinziira mu kubaganya ebirowoozo kw'ennaku ebbiri okuteekeddwa ekitongole kya ICGLR Regional Training Facility wano mu Kampala. Mu lukungaana luno bano batunuulidde okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okuvaayo n'amateeka gayinza okuyambako okuteekayo emirembe kosa n'okumalawo embeera z'obutabanko nga buno buviirako abantu bangi okukosebwa obwongo.
Kati ne mu region ekigendererwa ne region zonna ensinze ne 12 fenna tubere nga tuwogera kimu tukola kimu tukwakikwasaganyiza wamu okulaba nti ate ekigwa ekongo tekidda Uganda, ekigwa e Uganda tekidda Burundi, kubanga tulabye nti Uganda bwebanga tekeredde obwolyawo ne Rwanda tesobola kutereera, obwolyawo ne Burundi tesobola kutereera. Kugamba eddembe mu nsi emu lituluya eddembe mu region mwonna. Kati wetubanga tukikuteko e Uganda ne bakikwatako e Rwanda ne batereeza embeera e Burundi, fenna wamu tujja kuterengera.